Boy Entertainment.
Again and again.
Tanaka season.
Nageni maki.
Bwana wa man.
Na happy you when you.
Hey, it's
a kidogo. Wapa moja tujumuike. Kidogo. Wapa moja tujumuike. Angola mujitenge. Sege jombo pachiba lange. Mujitenge. Sege jombo pachiba lange.
Chalo lifu pa embo chili mongonye minyasuwa.